Fuego!
Welcome to the fire department.
Exclusive from ZambianMelodies.com.
Frisky, I'm sick.
Zamba, so.
We don't call it a taco.
Balangi.
Olo to my taco.
Balangi.
Olo to my taco.
Filangi. Nga ukwani sa kunyanga nyama mipenda.
Taco ni taco.
Ben. No chibuku, no peace, mutoloshi every time I look. I'm sliding in your DM, I like what I see. Pochaya kaloshon, you're my fantasy. Size don't matter, as long as you nyanganya. Tandala I see it vis-a-vis, baby vwambana. Let's go head to head, monga chabeni mabandana. Guess what I'll give you, ngati kweni choka nkuka banana. Baby, your booty, that's your superpower. Ngakufa keku mugaka wakateko masawa. Fashion not sana, ncha picture Beyonce. Focus in the backside, ndiye kuli voice.
Balange, tulange, filange.
Nga ukwani sa kunyanga nyama mipenda.
Taco ni taco.
Ben.
Fondeli pukunya bando bana fika kanongo la fukunyuka. Don't tease me abano wenda bafinina. I burn like a fire, kata fire kule tutuma. Gato abafueka fueko kweku kabo kuipibire. Misango sheka sheko fule waya watapiri. La bando popole seka ngana wamba kuku sowe lago. Swena sheki cheki pepi kwamba kuipene. Na kalumba feni nyebo baimbile bode basini. Fondeli sesha leli lati wana marry me. Tangi shendo pomu fola boss kabili. No type ya bakulu mulika mokwiza kabili.
Olo ipisike mchitenge, isema expert timaona.
Taco ni taco.
Bena bakonda thick, bena ngo slim. Ubatine kaleza, I don't mind.
Taco ni taco.
Ben, yeah, ben. Ben.
Taco
ben.
Ni taco.
Ben.
Tiswa
ben.
Nimafuna ijatepe inga kusalise ku heaven. Tie mami bende paka upange na seven. Magai gai gelo muleke na vine. Ngati afuna adiamfunuke monga ma legend.
Taco ni taco.
Ivos tiza kachinjapo. As long as vidi pachupi pako. Taco ni taco. Uwauze na wanzako. Beauty iri kuta.
Taco ni taco.
Weza unkare na small. Taco no biggie. Baby,
you should just know how to twerky.
Twerky. Nakuziba chabe moe jumbela. Uzaona bagai diwa wazambo kurwi. Nikuziba chamoe nyanga nisila. Kweke, nishi kwa sila hapo. Wabati angani keki. Olo wakuseka tiyako ni ya feki. So what?
Wena ukale na jako.
Balange.
Olo tuma jako.
Tulange.
Olo vima jako.
Filange.
Nga ukwani sa kunyanga nyama mipe.